bandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Baramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganuza y'inogenekerezo rya 15 ukwezi kwa 12 muri 2019 nubwo ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ijwi rya Amerika turi no kurubuga rwa internet kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ibyanoza kino gitondo biremesheje na Joy Diane inahazwe. Muti twabateguriye iki, turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza kurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangira ijambo. Amakuru tuyafitiye tuyahere mu Rwanda aho leta y'ico gihugu itangaza ko yatanguye gukora ibishoboka byose kugira ngo irinde abanyagihugu kongera guhitanwa n'imvura. Ubushikiranganje bw'ubutegetsi muri ico gihugu busobanura ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo ubumaze kwimura imiryango igera ku 3,000 yari iba mu bice bitameze neza. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi.
Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangiye gahunda yo kwimura abaturage batuye mu manegeka. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu Bwana Dusengiyumva Samuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yaho baboneye amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe ko imvura igiye kwiyongera, kwimura abaturage byagiye ku murongo w'ibanze.
Tukurikije amakuru twatwahawe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe, byaragaragaraga ko hari imvura nyinshi cyane muri aka gace duherereyemo. Dufite rero ubutumwa bwo kugira ngo abantu tubashe kubamenya, ariko benshi barasanzwe banazwi, ariko tubavana aho ngaho hari mu manegeka akabije ashyira ubuzima bwabo mu kaga, tubashyira ahantu badashobora kuba bakwicwa n'ibiza. Nicyo twakoze rero muri icyo gikorwa, twabashe kuvanamo imiryango 3,305 mu gihugu hose. Turashima Imana ko nta muturage wongeye kwicwa nyuma y'iyo mvura, nta muturage wongeye kuzirikiza. Icyo twagomba gukora ni ukubavana aho ubuzima bwabo buri mu kaga.
Iyi miryango rero iri hehe ubu kuko bavuye iwabo bari hehe?
Iyi miryango ubu ngubu rwose turagira ngo dushimire Abanyarwanda hirya no hino mu turere bacumbikiwe na bagenzi babo ahantu nyine ababashije kubaka ahantu hatari manegeka. Ariko harimo n'ababa bafite ubushobozi ariko bo ni bake cyane, bashoboraga no guhita bikodeshereza cyane cyane nko ahantu hari imijyi cyangwa se dusantere tw'ubucuruzi.
Aba babacumbikiye se wende gufata abantu 8 ukabajyana iwabo mu rugo, n'ibintu bihenze muri iki gihe, hari icyo leta yafashije uwo muturage wafasha abo bantu?
Ikiriho cyo nuko inzego z'ibanze nizo zo zakurikirana kino gikorwa, ariko aho hagiye hagaragara abantu hari nk'abantu mu by'ukuri bashobora kumva no mu nzu zanasenyutse kuko n'abafite inzara zasenyutse ukavamo nta kintu bajyanye, babashije ko dukoresha tw'ibanze two kubafasha muri iyi minsi. Ariko ku cyo wari ubuze ijyanye n'igihe, ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyatugaragarije ko mu by'ukuri imvura nyinshi iri muri iki cyumweru, ariko kugeza ngo matariki 17/2020 izuba rizaba ryongeye kuva ku buryo ikibazo cy'ibiza kizaba kigabanutse.
Dusengiyumva yasobanuye ko leta iteganya kubakira bamwe mu bimuwe bigaragara ko batishoboye, abandi bafite ubushobozi bakiyubakira mu gihe cya vuba. Ni kenshi abaturage basabwaga kwimuka ariko bakanga kugenda, bavuga ko batakwimuka badahawe ingurane ku mitungo yabo. Muri iki cyumweru nibwo Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abatuye mu murenge wa Kacyiru ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nabo basabwaga kwimuka kuko batuye mu gishanga, ariko bo bagasobanura ko badashobora kwimuka badahawe ingurane ikwiye.
Baratubwira ngo gahunda zarahindutse ngo ni kwimura abantu mu bishanga. Turababwira none ko mwaduhaye impapuro kandi ibintu byose bikaba byari byarahindutse, twe twarahatuye. Nimba izo gahunda zihindutse vuba, mwakagombye kutwimura hakiri kare mukaduha amafaranga twe tukagenda, cyangwa izo ngurane tukabona ko tuzibonye. Batubwira yuko nka mpamvu tugomba kwimuka ngo tubumanegeka ngo baragira ngo inzu zitazatugwa hejuru ngo imvura yaguye.
Mwebwe ntabwo base mufite ko
natwe ntabwo badufite nk'ubu ngewe kuva nahashaka hashize imyaka 19 mpaba, kandi nta muntu nigeze numva wahaguye kubera iyo mvura yaguye.
N'ubu ngubu bari kutubwira ngo twongere tuvemo, none tuvemo nta n'ikintu baduhaye. Ntabwo tuzavamo, twe tugomba kuguma muri iyi karitsiye.
Ese nkatwe twebwe turabapangaye baguye iminsi 15 ukaye tuvamo nta n'amafaranga ufite, ukavuga ko usohotse muri iyo nzu ujya hehe? Ntabwo nanone wagenda kurara hanze uvuye mu nzu.
Leta ivuga ko abaturage badakwiye gutsimbarara ku butaka bushobora kubashyira mu kaga. Munyamabanga uhoraho muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu yemeza ko icyo leta ishyize imbere ari ukurengera ubuzima bw'abaturage.
Ubutumwa twari dufite ni ukuvana ubuzima bw'abantu mu kaga, kuko iyo amazi agiye kuzura ntabwo avuga ngo ntibakwishyuye cyangwa ntibakwishyuye. cyakwishyurwa n'ikindi ubundi ibintu ishyurwa undi ariho by the way ntabwo uramutse wagiye ntabwo wakwishyurwa hishyurwa undi so ikintu rero twumvaga twihutira gukora nta muntu wabashije guhita ntwa muri ibi kandi byari bigoye cyane urebye nk'imvura zaguye za Nyamagabe za Nyamasheke yari imvura nyinshi ubundi igipimo gisanzwe batubwira ko ari mililitiro 15 Nyamagabe hari igihe kugwa mililitiro 35 umunsi ariko tuje imana ko nta muntu wahitanwe n'ivangu cyangwa se n'ikindi kintu twumvaga rero iki gutumwa twa dufite no kuvana abantu mu kaga ariko dukomeza no kukangurira abanyarwanda kwirinda kubaka ahantu hari amanegeka kuko ubutumwa bwaratanzwe ariko birababaje kubona hari abantu batumva n'uko no kuhava ari inshingano kugira ngo umuntu abashe kurengera
muri iki gihembwe amakuru atangwa n'abashinzwe iby'ubutabazi avuga ko abantu 46 aribo bamaze guhitanwa n'imvura yaguye ari nyinshi muri iyi myaka ishize imvura yariyongereye igahitana ubuzima bw'abaturage ariko umwaka ushize iyo byari bidasanzwe ibiza byahitanye abarenga 180 byengizaho gitari z'imyaka zirenga 400 ibiraro imihanda n'inzu z'abaturage birangirika mu bihe bitandukanye leta y'u Rwanda yiyemeje kuzakora ibishoboka byose kugira ngo irengere ubuzima bw'abaturage hatazagira abakomeza kuzira imyuzure Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika Kigali
Asumta Kabuyi urakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'inzara yatewe n'uko ishyirahamwe rya PAM rigiye kumara amezi abiri ridatanga ibifungurwa Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye mu ikambi ya Rusenda kutubabira uko vyifashe.
Ugeze muri ikambi ya Rusenda uhura na zimwe mu mpunzi z'abarundi zigiye ku kiyaga cya Tanganyika. Izindi nazo ziri kuzamuka imisozi zigiye gushakaho zitera ibiraka kugira ngo zibone amafaranga yo gutunga imiryango yabo. Muri iyi minsi ishyirahamwe rya PAM ryatinze kubeza ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha. Ariko bagendana ubumuga Ibo siko bimeze bamwe basanga mu mazu abandi nabo bari muri centre bari gusabiriza kubera iki kibazo cy'inzara kiri muri iyi nkambi Shimiye Imana Ferdinand n'umwe mu bagendana ubumuga wo mu nkambi yo mu Rusenda
muri iyi nkambi ya Rusenda turimwo inzara ku bagendana ubumuga yabaye nase hejuru y'iki yihindagurika y'amapokeji baduha amezi n'ayandi gusanga ukwezi kwarenze mukunde none ubu tugeze mu mezi abiri abantu rero tutavaho turi tutabata nguvu dufise zo kuza kurondera kwishumamwo turagowe cyane tugiye mu mezi abiri abane naho batavanaho bari barashonje cyane barabuze naho bo yikubita twosaba yuko iyi nkambi ya Rusenda basanzwe bayiserukira nka hasere yatwakiriye na leta ya Kongo bafatanije ko bo kwitura PAM kibazo cha PAM bakagarukira abagendana ubumuga naho tubona nabakomeye byahavuye bikananirana kugira ngo nitumeregwe nabi kurenza urugero kubera twamaze kubona ko harenze ko niyindi ndwimwe atangura kugaragara impfu zitangwa n'izara mu bagendana ubumuga ba Rusenda twasabye ko asere na PAM bo kwikubita gasi bakatugarukira
ubu batinda kubapokeza ibyo kurya kwemwe mugendana ubumuga mukora iki kugira ngo mwibeshe
tukotesa bujya bakarate tukarya madeni mpaka ukweze kukinjira mukundi na none ni isaha abagendana ubumuga ni bake bafise bujya bakarata mu nzu kuko kwabuhereze abadufasha niye dupakiye amafaranga sikira bari abantu badufashije mu gihe cy'inzara
dusabe Museveni namye yuko gutinda kubaheza ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha bikorwa n'ishyirahamwe rya PAM bituma imiryango yabo aho kutumvikana kwabubakanye
nanjye ngendana ubumuga y'umugore wanjye abonye biyangaye mu rugo aragenda n'abapolisi bakamusambanya kubera iki abone nta mikoro ari mu nzu ingaruko duhura nazo twe abagendana ubumuga ni nyinshi kubera je ugendana ubumuga singira icyo nambara sinova hango nobe no duga ku misozi gucingero ngumaho nyene ngumanyerera nyene mburi icyo nkora kubera mpamvu mu rugo umugore aranca inyuma kubera nta kintu abona kiri mu nzu iyo ndamubwiye yewe umugore nugume hamwe wigumye acambwira nka umari iki urabona mu nzu abana bari ko barapfa n'inzara nta cyumaze uno kuguma wicaye ho gusa iyo mpamvu rero acashima kujya mu nzira y'ubusambanyi
hatunga Imana Festus asanga amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi yarakubire kubaheza amafaranga yo kwihangira imirimo kugira ngo igi nkunga ya PAM izagitinda bazajya bifashisha amafaranga baba bavanye mu byo bakora
muri iyi mitahe bariko bahereza abane mu gukora ama brikete y'ibizuku uburyo bwo gucana natwe n'amasabune bo dushiramo kugira ngo dukore amasabune ndani mu nkambi baduhe ibikoresho byo dufasha cyane mu mugwi w'abagendana ubumuga mu nkambi ya Rusenda
umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampe ba nawe yemeza yuko iki kibazo cyo gutinda gupokera kiraje ishinga impunzi zose ariko mu cumwe gitaha PAM izatangira gutanga inkunga y'amafaranga ku mpunzi zo mu Rusenda
turafite ikibazo gikomeye cyo gupokera kuko biboneka ko amezi abira agiye guhera tutaronse mfungugo aseri itubwira ngo nokurindira mugabo rero haruwari yatubwiye ariwe aserukira ibiro by'ibaraka ko dushobora gupokera ku munsi wa mbere
mwomenye yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri inkambi ya Rusenda niya Murongwe ziba zihabwa inkunga y'amafaranga yo kugura ibiribwa n'ishiramwe rya PAM ribinyujije muri banki ya TMB aho impunzi zigenewe 19,500 by'amakongomani Ovedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo
barakoze abamenyesha makuru bacu kuri aya makuru badutororokanirije ndabibutse ko mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
turabasuhuje nshuti bakoze baradijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM cyane cyane mwe bakoze b'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurwa n'umuryango Jeunesse Eco hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro arambye mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ngiye basuhuza nitwa Jeanne Mahabanayo uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro nyunguranabitekerezo aho tugiye kuganira ku itangazamakuru turebera hamwe umubare mucyo w'abari n'abategarugore batanga ibitekerezo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ariko kandi tunareba icyakorwa kugira ngo uwo mubare ukomeze kwiyongera muri studio rero ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye ndi kumwe na Tijara Kabendera asanzwe ari umunyamakuru kuri Radio Rwanda ndetse na Magic FM Tijara tugwaye ikaze mu kiganiro
murakoze cyane
ndi kumwe kandi na Dusabimana Devota ni umukunzi w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Kicukiro Devota tugwaye ikaze
murakoze cyane
ndi kumwe na Alphonse niyo mugabo nawe ni umukunzi w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Bugesera Alphonse tugwaye ikaze mu kiganiro ejo
murakoze cyane
nkuko ndarembaze kubivuga iyo ni ingingo tugiye kuganiraho ariko nawe duteze amatwi nkubutsa ko ushaka kudusangiza igitekerezo cyawe kuri 0785 41 411 cyangwa se 0720 2 3 22. Ushobora kudusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na YouTube aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo EJF Eco maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Tugendeye ku bushakashatsi twakoze mu kiganiro ejo gica kuri Radio ya Amerika bigaragara ko mu butumwa 112 berutse gutambuka mu biganiro bitanu byashize ubutumwa 100 bwoherejwe n'abagabo mu gihe 12 ari bwo bwoherejwe n'abagore bwonyine. Muri iki kiganiro kandi bidukundira turaza guhamagara Dr. Kwemba Christophe n'umwe ari muri kaminuza y'u Rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho adufashe nawe kuganira byinshi kuri ingingo. Kwatangira na Tijara Kabendera usanzwe gukora itangazamakuru ni ibintu bifitemo ubunararibonye ni n'amahirwe uri umudamu ngira ngo bano mu rugaga rw'abari n'abategarugori bakora itangazamakuru mu Rwanda nkayo ku giti cyawe ubona biterwa n'iki kuba mu Rwanda tugifite umubare mucyo abari n'abategarugori batanga ibitekerezo mu itangazamakuru
tutaragera ku bitekerezo tubanze twemere ko dufite umubare muke w'abanyamakuru babagore ubwo baracyari bake numva rero kuko umubare ari muke w'abagore ubwo bakora itangazamakuru byanze bikunze n'abatanga ibitekerezo bazaba bake impamvu nyamukuru wenda yo gutuma abagore baba bake ntabwo ari nk'itangazamakuru makuru gusa ni ibintu byose byo mu Rwanda bikorwa ku bundi buryo usanga abagore duhiri ku muco bagiye bahezwa abari muco wa Kinyarwanda itangaza makuru ni iki ni ukwirekura ni ukuvuga kakurimo kandi kuva na kera nta umuco w'umugore ntabwo yavugaga agomba guhora cecete bivuga ngo niba akoraga umwuga w'itangaza makuru wabonaga kunaniranye cyangwa se uri igishegabo uri ushaka mbese kwitwara ukundi umugore atagomba kwitwara icyo ni icya mbere ikijyanye n'ibitekerezo abagore akenshi turitinya abagore akenshi batinya bitanturukaho batinya sindi buvuga iki sindi bukora iki mu gutangira ibitekerezo byanjye byari ibyo
urukuzi cyane tujyana ngira ngo Alphonse Kabendera uravuga ko uretse n'umubare muke w'abatanga ibitekerezo mu itangazamakuru n'abanyamakuru ubwo baracyari bake wowe nk'umuntu ukurikira ikiganiro ejo ukunze gutanga ibitekerezo nubwo uri umugabo ubona biterwa n'iki ko bashiki bacu mu itangazamakuru bakiri bake
tijara wambanjirije arabivuze avuze yuko ubwabyo n'abanyamakuru b'abadamu cyangwa se bakobwa bakiri bakeye twagize amahirwe yo kubana na mushiki wacu Devota Dusabimana n'umukunzi w'ikiganiro ejo cyane ari no mu bantu bohereza ubutumwa kenshi Devota nkawe nk'umwari nk'umutegarugori ubona biterwa n'iki ko abagenzi bawe bari n'abategarugori bataratinyuka gutanga ibitekerezo byabo bisanzuye mu itangazamakuru
hari igihe usanga batakurikiye neza nk'ibiganiro akavuga ati biriya birareba abagabo birareba abahungu ugasanga bo baritinya cyangwa se ntibanakurikiye n'ibyo biganiro ugasanga ni umubare mwinshi w'abahungu n'abagabo
nkawe ukunze gutanga ibitekerezo turabona cyane mu kiganiro ejo izo mbaraga uzikura he
okay imbaraga n'ahandi na nzikura uretse kuba mu muryango uko twagiye turerwa ndetse no kuba tubasha kujya mu mashuri usanga ari ibintu abarimu ndetse n'abayobozi usanga babidushishikariza aho usanga cyane cyane nk'abana iyo bakiri nko mu wa mbere primaire kuri rigenda imbere ukavuga recitation ukavuga indirimbo biriya iyo abana bazamuze ari byo babatoza ndetse n'ibindi byose bigenda bigira
urakoze cyane uwo uravuga uti njye nabitojwe nkiri umwana muto mu muryango na niyo mpamvu nimwe itangazamakuru ndatinya gutanga ibitekerezo byanjye kijyara iki gitekerezo cyangwa turakivugaho iki
igitekerezo cye nicyo bavuga mu mashuri ntabwo byanze mu mashuri rero n'abandi bose na kuva kera baritaga bakanatekereza ariko ngiye igitekerezo cyane ngo nakugeza ubu wavuze ko hereza ubutumwa ariko nkatwe dukora ibiganiro ku maradiyo iyo dukoze ibiganiro byinshi bivuga gutanga ibitekerezo kuri telefone ku butumwa bwanditse haba Facebook SMS n'ahandi ariko usanga telefone nyinshi ikiganiro gishobora kurangira ari abagabo bose yewe nubwo haba harimo ibihembo ko muri radiyo tugira ibiganiro birimo ibihembo kenshi birimo za tombora birimo gusubiza ibibazo kugira ngo tubashe kumutiza abantu ariko usanga kenshi igihembo ni kinini telefone smartphone amagari kera ugasanga abagabo benshi nibo bahamagara twagize naho dushyiraho priorite ku mukobwa ushobora kuvuga nti nahamagara mu kiganiro wa mbere nubwo atabasha gusubiza igisubizo neza ariko apfa kuba ari igitsina gore arahabwa ikinege ariko ugasanga still baracyari bake niho ahandi ho hava yuko umwana w'umukobwa bira no mu muryango umukobwa mu muryango wacu aravuga agakina cyangwa se yashamaduka ngo karakana karashyanuka ashaka uyu mubwiye kabiri ntabwo yongera bivuga ngo rusege ubwacu nk'umuryango turere abana b'abakobwa tufitemo uruhare ntabwo ntabwo turatoza abana bacu b'abakobwa kuvuga ngo ndicyo ngomba kugaragaza uwo ndi birashoboka impamvu rero nyamukuru y'ikiganiro cy'uyu munsi wenda kugaragaza impamvu ki igitsina gore ari bake mu itangazamakuru n'abake mu gutanga ibitekerezo ni wa muco twakuranye kuko ibyo twakora byose ntabwo byahita bicika ako kanya ntabwo byahita bivaho
urakoze cyane tujyana uwo uravuga uti rimwe na rimwe n'abatanga ibitekerezo mu itangazamakuru n'abarikora ari abagore cyangwa ari abakobwa hari ubwo sosiyete babona ko ari abantu bashyanutse abantu bakora ibikorwa bidakwiye devota nk'aho ukunze gutanga ibitekerezo aho utuye aho ukorera mu muryango babyakira bate
okay murakoze ntago ari benshi cyane usanga nyine babyakira neza ariko mpereye mu muryango wanjye kuko ari ibintu ubusanga baradoje kuva na kera usanga babyakira neza bityo bikagutera imbaraga zo gukomeza gukora neza kurushaho ariko hari nubwo ushobora gusanga ahandi uvuga ati uriya kuba avuga ibintu runaka wenda mu itangazamakuru ubwo ni ubushizi bw'isoni cyangwa se akavuga ati umuntu se utinyuka akagenda agatanga ibitekerezo cyangwa se akagaragara mu itangazamakuru ubwo yaba ameze ariko ibyo ntabwo byaguca intege ahubwo uba ugomba gutanga ibitekerezo bityo bigafasha na sosiyete nyarwanda
urakoze cyane ariko tugera urasobanura ko ahanini n'ubikoze bamubona nk'igishegabo nk'uwashyomotse akavuga ibidakwiye ndavuta ariko akavuga ngo nubwo bimeze gutyo ntagacika intege wowe urabyumva
ngende ku bitekerezo byabo ariko hari n'intege nkeya zaba zo gutega amatwi ibiganiro ugasanga urubyiruko cyane cyane nyine ku bana babari n'abategarugori turi kuvugaho usanga bo ibiganiro nk'ibi ngibi bo bahitamo ibyo bumva urugero niba ari amakuru akumva ko kumva amakuru bitamureba urugero niba ari ikiganiro nk'iki ngiki akenshi ugasanga bibere mu biganiro bigendanye n'imiziki gusa bityo bigatuma kandi nanone niba anashyizeho agashyira ku radio runaka harimo ikiganiro ugasanga nta n'ubwo akitega amatwi ngo kirangire noneho azi ko naho ahera atanga igitekerezo niyo mpamvu rero urubyiruko abari n'abategarugori biteye kandi n'utundi tuntu twinshi bafite tubahugije kuko buraba nagira imirimo myinshi cyane ahanini kuruta igitsina gabo nko mu rugo murabizi abakobwa n'abamama imirimo baba bafite ugasanga kenshi na kenshi ntabwo babyitaho igitekerezo cyanjye rero uko mbibona nk'umuntu ubana nabo hasi hariya nta bushake bagira ntabwo babyitaho ni gake cyane usanga babihaye umwanya bigatuma no gutanga ibyo bitekerezo batabikora
urakoze cyane Alphonse azamuye indi ngingo ngo nta bushake bagira ariko kandi bafite imirimo myinshi urabitekereza ko ikiyobo nta bushake abari b'u Rwanda tuzi ko bashoboye kandi bafite ubushake imirimo irahari ariko se abasaza babo ntabwo bayigira
ahongaho ntabwo ndi umupinge ibyo avuze ariko ntabwo turi bwemeranye cyane kuko niba ari imirimo abahungu nibo bagira myinshi kurushaho abakobwa kenshi usanga niba bavuye ku ishuri niba ari mu rugo ahubwo mvuga ngo abakobwa bacu nk'uko batangiye bivuga ntabwo bariyumva muri radiyo abenshi ntabwo bakunda kumva radiyo nijoro usanga niyo mpamvu nabwiye no mu biganiro dukora kenshi wumva bahamagara abakiri abakobwa kandi bake cyane bivuga ngo ya radiyo ntabwo barayiha umwanya bo bazi ngo harimo ibitandeba ntabwo iki ngiki ndeba arahitamo ibiganiro nk'uko Alphonse yabivuze uzarebe abantu bakurikirana cyane ikinamico ya radiyo rwanda abenshi ni igitsina gore abenshi ni abakobwa ariko nanone nta hantu hariho gutanga ibitekerezo arayumva aryoherwe yishime anabyuka yivugaho atangaho komantere kuri ariko ntihagera no gutanga komantere kuri ya teatro we ntabwo ari buyitange ku karubanda arabyivugira abiganire na bagenzi be bivuga ngo bahitamo ikiganiro akenshi gifite imbaraga kumva wa mugani ntikimureba usanga rero umubare w'abumva radiyo w'abakurikirana amakuru ku gitsina gore uracyari muke niba ukiri muke rero ntabwo azabona umwanya wo gutanga ibitekerezo kandi atabyumvise atumvise icyo ashaka bivuga ngo rero duteze amatwi muri ikiganiro ejo babyumve yuko tubakeneye baracyari bake pe abagore 240 muri RMC itanga ni bake cyane ku bagabo 74 nta nubwo ari icya kabiri bivuga ngo rero ubutumwa buzakomeza bube buke kuko abagore bake ahubwo nibahaguruka ibumve radiyo barebe ibitangazamakuru batanga ibitekerezo kuko nabo ubwo biramufasha biramufasha gufunguka biramufasha no kumva ikimurimo biramufasha kudaheranwa na cya kindi aha n'igihe ashobora kumva ikintu kakitotomba kumva ngo ariko abangaba nabo bivugiye ku karubanda ukosowe bose
ukuvuga ngo barabyumva ariko bagatira imbere
barabyumva bagapira imbere kuko nanjye navuze nti abagore dutinya ngo bitanduruka ntabwo ngiye gutanga no commentaire bona na kenshi usanga abakora shyira ubutumwa kuri Facebook zacu ari abagore bahindura amazina bahindura izina akimara kitwa Aime ngo Aime barisangira bonde akimara kitwa Alphonse kandi kwa Alphonse ikari hina kuko ari nagaragaza uwari we njye ngiye bakeshe nkunda kubasaba biyo umugore nyine ugaragaza yuko domine zose ndazishoboye utanga ibitekerezo no kumenya ubwenge no kuvuga iki kuri imwe kutwitinyuka nk'uyu mwana w'umukobwa yitwa
Devota
nabikunze cyane ko ari umwe mu bantu batanga ibitekerezo mu kiganiro ejo kuko yafite dufite abakobwa benshi batanga ibitekerezo mu biganiro byacu n'abadukurikiye umunsi bumve no kuzikeneye ba Devota benshi niba yushye ikiganiro ejo uyu munsi kirimo tujyana nahita atanga ibitekerezo amuhinyuze oya ntabwo twe turi abanebwe byashoboka ko byagenda gutyo
aha warakoze cyane tujyana Devota agira ngo tujyana aramaze kukuvuga ubona n'ibikomeza bitya utazisanga usigaye uri wenyine mu bantu batanga ibitekerezo mu biganiro bitandukanye cyane cyane ejo
oya ntabwo navuga ngo nzasigara ndi njyenyine dukurikije aho igihugu cyacu kiri kugenda kigana mfite icyizere ko hari n'abandi bazaboneraho nk'uko nguko nababera urugero ikindi nkashishikariza bagenzi banjye kuba bakunda itangazamakuru kuko niho tumenyeraho ibintu byinshi ko hari akajambo bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru ubwo rero iyo udafite amakuru nta n'ikindi wamenya
Alphonse bashiki bacu baravuga bati ni ugukora ubwabagana buto bashishikariza gukunda itangazamakuru ndetse no gutanga ibitekerezo byabo nta kwitinya uhura ibitekerezo w'iki nka musaza wabo uhereza ubutumwa mu kiganiro ejo
icyo bitekerezaho ni uko inzira ari ingirishya itatangiwe abakobwa nkuko nubundi bigaragara ko batatangaga ibitekerezo cyangwa se batabitanga niba ahangaha turi muri iki kiganiro nonaha Devota akaba umwe mu bantu bicaye aha barimo baratanga igitekerezo mu by'ukuri uri butege amatwi radio araza kumvamo Devota yumve nibyo yavuze avuga ati nange reka nkore nange je muzabende nkahara nange gutanga mu gitekerezo cyanjye icyakorwa rero nuko nubundi ibiganiro nk'ibi ngibi ku maradio menshi nkuko byatangira no mu ijwi rya Amerika n'ahandi bagira gute barishyiramo imbaraga banasaba Mizero Crispo ku buhanga bw'ibyuma akatuzamura bimwe mu bitekerezo by'abaturage twaganiriye kuri iyi ngingo turagaruka dukomeza mu kanya
impamvu umubare w'abagabo ukiri mwinshi kurusha abagore ni uko abagore bakitinya cyane mu nce zo mu byaro baba bumva ko nta muntu wo kuvuga kuri radio atari umuntu ukomeye cyangwa se nyine kwa kuba ibintu wumva atari ibyawe ngenda numva atari ibyanjye rwose
impamvu itangazamakuru usanga abahungu aribo bibonamo cyane kubera usanga bashiki bacu baba bitinya mu bintu runaka ugasanga ntabwo bigirira icyizere wenda cyo kuba bo muri bo biyumva yuko bashobora kuvugira kuri radio runaka cyangwa ngo bagire n'igitekerezo batanga
iyo bumvisha radio biba bihagije ntabwo yafata umwanya wo gufata amafaranga ngo ashyire muri telefone ngo ahamagare kuri radio si uko babyanze cyangwa batabishaka ko mbona nta mwete wabyo bagira
urabona abagabo mu mpande zitandukanye usanga aribo bazi imbere mu byiciro bitandukanye kurusha abagore maroza muretse ko nuko abagore bakunda kuba bitinya mu bintu byose kandi ikindi capacity wenda tuvuze ko capacity intellectuelle y'abagore iri hasi kurusha y'abagabo kandi ariyo mpamvu akenshi batinya gutanga ibitekerezo bitangaza amakuru
hari n'ababifata nk'ubuturage guhamagara kuri radio kumva ko atari ubusirimu abantu bo mu mujyi ntibahamagara
atarabifata nk'ubuturage
nibyo twabashimira kundagira ngo mugire icyo muvuga ku bitekerezo batanze bati arabifata nk'ubuturage
ya uwo mukobwa asoje ku ijambo ryiza nibyo koko abenshi bakunda no kubanenga wanaganira nabo akakubwira ati reka 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 kuvugira kuri radio n'ubuturage akumva nyine ko ariko biri nibyo ntabwo yabeshye ikindi kandi hari aho yigeze kuvuga irindi jambo ntiwagiye
ku capacity intellectuelle
imitekerereze handi bavuze bati abakobwa bihugiraho cyane agasanga yihugiyeho nyine waritekerezaho wenyine njyewe ndakura heve ya mwenziza salo kwisukisha ibyo ndakabitekerezaho ariko ntabi yaha umwanya kuba yashyira no mayinda akavuga ati ngiye kubiha umwanya rega no kumva radio ukagikurikira ikiganiro cyose ukagitanga igitekerezo cyubaka ntabwo ni ubuhanga kandi ni umwanya ahubwo atari abakobwa bihugiraho nibyo ntabwo abeshya kuko hari umukobwa ushobora kumara icyumweru cyose yitekerezaho kandi afite inyweri nanjye nzazisukisha umwenda nzawukora he ubukwe bwa runaka buzaba ngomba kwambara agahora muri ibyo ukwezi kugashira abiri agashira atatu agashira atarumva radiyo so abo nibo bakobwa rero dufite hano ariko duprofita ejo ko ibyo bigomba guhinduka
urakoze cyane ngira ngo Devota wumvise ibitekerezo bamwe mu baturage twaganiriye bavuga twagize amahirwe ko tugufite nk'utanga igitekerezo numvise bamwe bavuga ngo abatanga ibitekerezo ari abafata nk'abaturage abandi bati burya abagabo nibo batekereza byimbitse kurusha abagore n'abakobwa urabitekerezaho iki
okay ntago najya kure yabo ko ubusanga nyine ni cya kintu cyo kuvuga ati abagabo nibo bafite ijambo abagabo nibo bazi ibintu byinshi ubusanga twege tutagira amatsiko menshi yo kuvuga ngo ese reka dutange ibitekerezo reka twumve ikiganiro icyo bivuga ugasanga nyine twihugiyeho cyane ugasanga nanone na ya mirimo yo mu rugo irakuziritse aho ukavuga ati no guhamagara nta myanya nayibonera ariko uko tugenda tubyigishwa cyangwa tubikangurirwa hari impinduka bizagira
Alphonse uravuga iki kubyo bavuze icyo mvuga kubyo bavuze nuko nubundi biragenda bihere kuri wa muco tijara kabinda nubundi yavuze uko urumva kuva na kera abagore ntabwo bavugaga ntabwo batangira ibitekerezo byabo biravana n'umuco ariko nkaba mbona ko giye biri kugenda bikosoka
ariko igeze kutubwira ubutumwa 12 bwasanzwe n'abagore n'ubutumwa 100 butangwa n'abagabo nayo ni intera nini hano gari kimwe cyakane hano gari n'ikindi kimwe cyacuye uribaza ko baracyari bakepe haba mu butumwa haba mu itangazamakuru haba mu gutekereza gukora icyo kintu
haba mu guhamagara
haba mu guhamagara ahubwo wenda niba bakeneye izihe mbaraga zindi zakoreshwa kugira ngo babashe kuba babyibonamo gusa imbaraga no kubereka yuko ibi ngibi nta kibi kirimo bakenshi arabikora atekereza ko hari mikibi nyine ngiye gukora ishyano kuba ngiye kuvugira kuri radiyo ngiye gukora ishyano kuba ngiye gusoma izina ryanjye ngo kana karunaka wahanaha ugatanga na adresi yawe watanze igitekerezo aho kugeza ubu natwe tugifite n'abambasaderi kandi koko ugasanga n'abambasaderi bacu batumenyera amakuru y'ahantu
uyu ari Dr. Kayumba Christophe ni impuguke mu itangazamakuru na politike ndetse akaba n'igisha itangazamakuru n'itumanaho muri kaminuza y'u Rwanda ngira ngo hari ibitekerezo byinshi yatanze ariko igihe cyatujyanye turagana ku musozo yavuze ku muco yavuze kuba ibitangazamakuru byo mu Rwanda bicyubaka none dusoza tujyara hakorwa iki kugira ngo mu by'ukuri mubere w'abari n'abategarugori bakora itangazamakuru n'abatanga ibitekerezo nibura usingire abasaza babo cyangwa abe banangana nk'uko mu zindi nzego hari aho bigenda bigerwa
icyakorwa cyonyine batwebwe nyirize nitwe tugomba kugikora ndavuga abakobwa abagore bari hano hanze bagomba kwitinyuka ikindi cya kabiri asabe sosiyete nyarwanda yo kubaryanyiriza twe ubwacu twumve ko bishoboka kuki mu itangazamakuru bareke kubaryanyiriza akumva yuko umuntu umukozi icyo kintu agiye kuvugira ku karubanda abayishege abayigishegaho kandi itangazamakuru ajyana n'iki no gutanga bya bitekerezo n'abatanga ibitekerezo hanze batarabonye amakuru bamwe ba devota nabo sosiyete yo kubona ko bacinka amabere cyangwa ari abaturage ubone ko ari ibintu bisanzwe nk'uko Alphonse yatanga igitekerezo abifiteho uburenganzira 100% nk'uko devota abifiteho uburenganzira 100% kuko yatanga ibitekerezo bishobora kuba byanahinduka ushobora gutanga igitekerezo kigahindura ikintu kinini bivuga ngo twe ubwacu twitinyuke nk'igitsina gore aho ariko twumva uyu mwanya bitinyuke ariko kandi sosiyete tubamo umuryango turimo duhe abana bacu bakobwa confidence
urakoze cyane tujyana udevata turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ndagira ngo nkubaze nawe nk'utanga ibitekerezo mu kiganiro ejo nk'umwari nk'umutegarugori hakorwa iki kugira ngo umubare muke w'abana n'abategarugori mu itangazamakuru ryo mu Rwanda uzamuke
icya mbere naheraho twege abakobwa abagore kumve ko dushoboye kumve ko ibyo umuhungu yakora natwe twabikora icya kabiri turasaba ababyeyi nibo ba mbere babasha kutwegera bumve ko kuba umwana wawe w'umukobwa yatanga igitekerezo cyangwa se yayoboka umwuga w'itangazamakuru hari ibintu byinshi byabasha kugerwaho kandi nawe afite ibitekerezo bizima
urakoze cyane devota rangarufotse nayo nagwa nk'amasegonda 20 wumvise ibyo twaganiriye hakorwa iki rero kugira ngo abari n'abategarugori mu Rwanda bakora itangazamakuru n'abatangamo ibitekerezo umubare wabo uzamuka bagera ku rugero rw'abasaza babo cyangwa abana barute nk'uko mu nteko ishinga amategeko bimeze
abana b'abakobwa tijyana n'abandi mukuru uyu mwuga nimwe mbere na mbere mufite uruhare rukomeye kugira ngo muzamure abakobwa bakiri hasi yewe n'abadamu bazamuke bajye mu itangazamakuru kuko hari igihe usanga nka devota aje akegera tijyana akabendera ni urugero tijyana ukabona ko yakunda yamaze kugerayo ari umunyamakuru ari umuntu ukomeye ari umustari ugasanga amuhimye umwanya bivuze ngo rero bari umuntu abanye b'abakobwa mwebwe nimubahe umwanya mu bwanyu mubumve mubaha umwanya mubibakundishe nubona umukobwa nk'uwitanga igitekerezo nk'uko mu kiganiro ejo mubikoze mumutumire hano aze atinyuke iki gihe nk'ubudevota aravaha arabwira abandi bagenzi be uko yabonye muri studio hateye ukuntu bavuga anavuga ati burya bya bintu haba ari naheza abasobanura uko byagenze bityo n'abandi bazagira ishyaka mbere na mbere mwe banyamakuru by'umwihariko w'abakobwa n'abamama nimwe mufite uruhare mu kuzamura iki kintu
urakoze cyane turabashimira rero nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ikiganiro cy'uyu munsi twavugaga ahanini ku mubare mucyo bari n'abategarugori kigaragara mu itangazamakuru ryo mu Rwanda cyane cyane abatangamo ibitekerezo uyu munsi rero twari kumwe n'abatumirwa batandukanye barimo Tijyara Kabendera n'umunyamakuru kuri Radio Rwanda no kuri Magic FM Tijyara turabashimiye cyane
murakoze cyane
twari kumwe na Devota Dusabimana n'umukunzi w'ikiganiro ejo heza n'ubutumwa aturuka mu karere ka Kicukiro Devota turabashimiye cyane
murakoze
twari kumwe kandi na Alphonse yo mugabo ni umukunzi nawe w'ikiganiro ejo aturuka mu karere ka Bugesera Alphonse turabashimiye cyane
murakoze cyane
Iki kiganiro rero ndakubutsa ko ushobora gutangamo igitekerezo cyawe ngere cyangwa inyunganizi aho twibaza tutese hakubwo ikingo mu buro bari n'abategarugori batanga ibitekerezo mu itangazamakuru ryo mu Rwanda uba kwiyongera. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nijye na Roger Mizero Crispin y'u Rwanda rw'ibyuma. Naho mvuga kuri mikoro nitwa Jeanne Mahabonayo.
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nahazwe marimo azindukanye kuri mikoro na Fatuma Rimasi Kalala yegeranije amajwi yacu tubikebanure tubifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu. Ntitwasize mwenyine, twasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo. Atubereye.